like some records, baby.
Pode sim? Taba. Filta wezana, ama umesha choka, jasho linadondoka, ipi umelemewa. Mwanza kwa mimi na enjoy, mwendo na kukazana, kazana, sijaleta goi goi. Mwanza kwa mimi na ngangana, ngangana, nasema tunde mdogo mdogo, taratibu dogo dogo, nataka kuiramba koko, ila leo kuna joto joto, nasema tunde mdogo mdogo. Taratibu dogo dogo, nataka kuiramba koko, ila leo kuna joto joto. Jitahidi na we utazoea, tufike paka mwisho, jifanye kama umebobea. Naona mwendo ushakolea, umesha waka moto, naona kama umezoea. Ever ready when you call me, I'll be there when you feel lonely, lonely. I like the way you walk it, light the fire, let it burn it, burn it. Ever ready when you call me, I'll be there when you feel lonely, lonely. I like the way you walk it, light the fire, let it burn it, burn it. Nasema tunde mdogo mdogo, taratibu dogo dogo, nataka kuiramba koko, ila leo kuna joto joto. Nasema tunde mdogo mdogo, taratibu dogo dogo, nataka kuiramba koko, ila leo kuna joto joto. Tonight.